Unit 2. Going to the post office.
Cuenta posta.
Dialogue 1. John is on his way from the hotel to the post office.
Hujambo bwana. Taxi.
Sijambo bwana. Habari za asubuhi.
Safi sana bwana. Taxi.
Hapana. Na kwenda posta tu. Iko karibu?
Iko karibu sana. Nenda moja kwa moja. Halafu pinda kushoto. Nenda moja kwa moja. Moja kwa moja. Halafu utaona posta. Upande wa kulia.
Haya. Asante sana, bwana. Kwa heri.
Haya, bwana. Karibu tena.
How does John say goodbye to the taxi driver?
Kwa heri.
Dialogue 2. In the post office, John goes towards one of the windows at the counter.
Habari gani, bibi?
Nzuri, bwana.
Nitapata stempu hapa?
Hapana, hutapata stempu hapa. Angalia juu. Hundi za posta, simama pale. Utapata pale.
Naomba stempu kwa barua hizi. Kwenda Uingereza kwa ndege.
Una barua ngapi?
Nina barua 3.
Haya. Stempu 3 za shilingi 170 ni shilingi 510.
Na barua hii nataka kupeleka Mwanza.
Moja tu?
Ndiyo. Moja tu.
Unataka stempu ya shilingi 40. Jumla ni shilingi 550. Haya, chukua chenji ya shilingi 450. Karibu tena.
Asante sana.
How does John tell the counter clerk that he has 3 letters?
Nina barua 3.
Now, practice using numbers up to 5 with one of the N class nouns from Unit 2. Check the numbers in Section 4 of the Explanation section. 1. Stamp.
Stempu moja.
2. Stamps.
Stempu mbili.
3. Stamps.
Stempu tatu.
4. Stamps.
Stempu nne.
5 stamps.
Stempu tano.
Now, numbers up to 5 with one of the mwa class nouns from Unit 1. 1 child.
Mtoto mmoja.
2 children.
Watoto wawili.
3 children.
Watoto watatu.
4 children.
Watoto wanne.
5 children.
Watoto watano.
The word for 8 also has to agree with its noun. 8 stamps.
Stempu nane.
8 children.
Watoto wanane.